tegera nza waffe sibimanyi tomukazi afumba ne mujjawe ekyewaffe batabu kizira n'okutta kitta okujjako abasajja obutamatira yoni bangononyaki abemaali gyotutte laba omulimu labalaba laba housing ayokera obumwanga gamaga laba omuntu labalaba laba ekyengera kya mungu zendiko kala yange eno nakyo beauty yeki kyotalaba baby face tekumika ha somanyira kwelaliikirira stress za laavu zizisobola I'm